Piga lini, piga nginga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba you can never stop. Ndaye ndo kanipandisha wezi kunidrop.
Kunidrop.
Wena ndo mana naonge na gojo. Analo panga wezi pinga you never know no. Akisema sawa lazima follow. Analo panga wezi pinga never know no. Ndo mana sometimes think about my life. Nishapiti ya msoto soto chocho kwa chocho. Never know.